leydi Niger hannden waɗan hitaande muɓɓere e ko deki ko ɗum heɓi neɗɗo arano nannguɗo nyaw coronavirus. Ille nden ndu faa wadda 31 lewru utti taane duuɓi 2021 waɗan himɓe 5,000 nannguɓe nyawgu, himɓe 169 maayi nder maɓɓe. Alhaji Dago Bi Abdua, jannginowo jannde dow fi burna ɓiɓɓe Adama nder Université Abdou Mumuni mo Niamey, famtini dow no himɓe gi'i e nyawgu endan ɗo leydi Niger.
Woɓɓe no miila ni hono nyawu noon laatingu no wooduno abada, te wari fuu nandatano hon durma durma ni endan no woodi wakkati warto. Woɓɓe du no miila nyawngu gomnati woni no lumtorongu no endan, kam wonno wiya himɓe ha saaba ni woni ko nyawngu nangi nder leydi ndi endan heɓa heɓa mballaga leyɗe yaasi.
Filla fillaji mbi'aɗi dow nyawgu enden ni heraɓum nangay hakkillo kuman dow Boube Abdou, loktorojo mawɗo ardiɗo Sarusi kawjiɗo filla cellal himɓe Sarusi garde national mo leydi Niger.
Nyaw coronavirus
no ɗon gonga ni noon no tawade e leydi men Niger, wala no himɓe gonno mbi'ira ɗum ke himɓe ni muuyi tagi nyawngu enda ayeydu ley leydi ndi nyawngu no henno
waɗahimɓe.
OMS fedde leyɗe duniyaaru hawjinu filla cellal himɓe lildi to enden Huyan leydi Chine 14 lewru janvier yaada 9 lewru février hitaan 2021. Jo en ande luggi ɗiɗɗe 17 jaaɓe e fedde de enda e jo en ande luggi ɗiɗɗe 17 jaaɓe leydi Chine, ngam tawi ko waade daara ko waddi bangol nyawgu e raɓumum nder leyɗe duniyaaru. Laso e 9 lewru mars taykaki himɓe ɓe enda ni holli kono waɗo ko bilbildi mawdi gom kan raɓi neɗɗo gom. Bilbildi mawdi ndidu daabagol nga andaka fuu kan raɓi ɗum. Taykotoɓe ɓe enden ni bi'i baako ni waɗi ɓiɓɓe raɓu nyawgu enden ni nder Sarusi taykaki cellal e durwididde ɓiɓɓe nyawuji gom tawaɗo to enden ni Huyan leydi Chine ɓiɓɓe nyaw coronavirus gu enden ni burti no raɓa himɓe. Amma OMS wurtine andinore fuu gina ngam famtinde himɓe hanono Tedros Adnan hon ardiɗo fedde de enden haaliri.
Min janngani talkuru ndu enden min paama ko winda e mayru faa wooɗa caggal mu ndumin yewtida e leyɗe enden min ndaara ko wawi waɗede yahde yeeso. Kulle ɗe fuu ni baagoti min ittay tafom, jonka wiɗagol ni woni ko watte ngam batte faamude ɗum faa laaɓa.